nuna, kisa nimenona. Alitaka nikonde mchawi ya furahi, ila shafeli. Shamba na umia, hata kiroga vipi umwaka toboi. Exi, wewe mshamba na ushafeli. Nataka ni kukere alivo kichokozi, lazima we unune tena uone nilivyo patia. Nimechagua kiboko, nime